emgwaqeni zinet uzama uhlule kodwa lokhu kule thathi busizo bawulahla ngithe
Manga buka manje uNkulunkulu uyangibless.